Turn it on.
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 Turn it on. Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
One light.
Bring it on, baby.
Sharp, 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 sharp. Wing jilly come with yellow card. Wang, 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 wang. To la jilly jepe molando bantu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na vola. Bakelo in the pew pew alola. Sharp, 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 sharp. Queen Dilly come with yellow card. Wang, 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 wang.
Let's break it down.
Let's let your family land up and do.
Sharp. Nabapa Luendo ni Kangkungwe. Ninkwata dola de Kawankunge. Ama bebe bene mishankunge. Leta dragi de Kawantunge. Kale kale okulisha taela. Kiriongo mupepo kufaela. Shokazi chakunwa no kupaela. Ukutola ukasana mumona mupaela. Katwa ingira ukufuma wala. Tula spenda pati tatushala wala. Julia pambali na tamala. Efe chideri na shide yufa pokumala.
Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jepe mwalandu bantu. Nidibi, madola. Ni mantendi na vola. Bakelo in the pew pew alola. Kisegesho mufashe ebola. Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jepe mwalandu bantu.
Amenso, yandi, ego. Yake mokulo lesha sana pari abadi single. Apuka puke finjevele bingo. Naliselela, ready to mingo. Katuchelwa ni kade wangu. Sharp, sharp, na sharp, mubwabu. Panava diaba pange chida. Mpasta kole mo na takida. Ando pala mine ni tuchibondole. Mwenkunda shonsena ba mwankole. Nani kane we ushala so imwene. Deikata pose kwa tifeni ni mwene.
Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu, 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 wangu. Tula jile jepe mwalandu bandu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na vola. Bakelo in the pew pew alola. Kisegesho mufashe ebola. Sharp, 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 sharp.
Dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen.
Wangu, 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 wangu. Tula jile jepe mwalandu bandu.
Safe tukatane mami ni chapazi. Fwebo tuwa livako shapu ni topazi. Gole fwafyo kulia mumami wewe pompasi. Ndole shamu meso, iwe fokasi. Plus I love the way you move that English. Enipona shabai that ingalengaleng. I came to blow some money mochikulu hapa. Ukutala lafe kweko kutuwa lava. Valetila tinapu hapa. Soleke ni mbalangesho na kwata. Nemi tengo tatu ipusha. Maka maka fema geronga na
vesusha. Sharp, 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 sharp. Kwingili kamufyalo kare wangu, 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 wangu. Tula zile jepe mwalandu bantu. Ni dibi, madola. Ni mantendi na vola. Bakelo in the pew pew alola. Kisegesho mufashe ebola.
Turn it on.
Yeah, one later. Let's raise it up. It's Dupa Fidimba.
Ask your beats.
It's your finna top one.
Extreme Records.